mafikira pia rengwa na unumvenzao vale wame nistualia nistualia haujuro hoisama skane hamu na wame sumia tosidel finga uvuwa saburi doto na mafuna vani leo vani mtuangamia wawe mwizi wa roho niamini sona ambia zona wenye saa tafadhali korende tafadhali korende kama kini betongo itosha luha yangu moja tafadhali korende tafadhali korende haki ni uve wahadi bwini roho ya imani 1 minute so fai karadi uke yangu riziki bareri la mweshitani 1 minute so fai Tafadhali korende kama kini betongo itosha luha ya umoja tafadhali korende tafadhali korende
Zona ambia, zona wenye saa, tafadhali korende, tafadhali korende.
Niamini, zona ambia, zona wenye saa, tafadhali korende, tafadhali korende. Kama kini, betongo itosha, luha yangu moja, tafadhali korende, tafadhali korende.